Batala tile, batiba tile ngomuzi lababa. Kandi bona bapamba nezindlu zabo, bafaka umuntu enhlanhla ubheke manje siyaphumelela.
Batala tile, batala tile. Yo ngomuzi lababa. Ngithi bafuna ukuzibulala nje. Senzeni, senzeni. Bathakathile, bathakathile. Yemzini kababa. Senzeni thina, senzeni na. Bathakathile, bathakathile. Batagatile, 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 Siyabonga lebethathe khona umuthe Bathule yile Bapamba nezindlu zabo
Kanti bona bapamba nezindlu zabo
Obheke manje
Obheke manje siyaphumelela
Bathakathile bathakathile
Bathakathile
Bathule yile wele Bathakathile, bathakathile, bathakathile. Kanti bona we, awuphele manje na, siyaphumelela. Bathakathile, bathakathile,
bathakathile,
bathakathile. Batagatile, batagatile,
batagatile,
Bathakathile, bathakathile, bathakathile,
bathakathile,
bathakathile,
bathakathile,
bathakathile,